Sithwele kanzima amahlomba yasinda bathumtalo yasiza asithembuzo sigcina sithwele kanzima amahlomba yasinda bathumtalo yasiza Asithembuzo sigcina Baba jabula bantu babhiyozele Baba jabula bantu babhiyozele Baba jabula bantu Biozele Shaingom Siniyao Shaingom Shaingom Siniyao Shaingom
Biozele